Ministro y'ebyenjigirize gavumenti yakutuula n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ekya UNEB okugonjoola ekizibu eky'obubbi bw'ebibuuzo ekyeyongedde. Kino kivudde ku mbaka wa Paalamenti wa Kazo Dan Kimosho okwekubira enduulu mu Paalamenti ng'ayagala Ministro y'ebyenjigirize ebeeko ky'ekola ku kutangira obubbi bw'ebibuuzo obukula obukuzi mu ggwanga. Dan Kimosho ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa UNEB okulungamya n'okukuuma ebibuuzo era n'okutangira ababibba, wabula olw'okulemwa okutuukiriza kino abaana b'eggwanga bangi bandifundikira nga bafiiriziddwa.
And every end when they are releasing they withhold some schools and on allegation that these schools cheated or they were malpractices and they undertake a process of hearings they decide to cancel or release the
Mukwanukula ministro mbeza avunanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriko Kaducho agambye nti ministro y'ebyenjigiriza yakutuula n'abakungu mu UNEB basalire ekizibu kino amagezi.